Nilianga ilikuwa nga meme, the first person to milk a cow was doing weird. Eh? Yeah. Labda ilikuwa nga keep nini ki. Si incest. Bestiality.
That's probably
interesting, yeah.
Probably akwa na yo bestiality aliamua tu kunini.
Jo kuna venye unaweza kaa hivi uone ile mbona ni milk ile na niache ile.
Lakini si aliona kalfa kinyonya hapo. Labda.
Kuna ni mwa inyonyi, si zote zinyonya, si ungeenda ijirafu milk.
Ewe, didi limfanya paka akakunja hiyo maziwa ya ng'ombe.
But the horse was na nyonya?
I think.
Kwa ni ushiona horse na hiyo stuff?
Sijai ona horse na hiyo shit.
Fuck! Watoto horse wanakulanga nini? Haiwezi kuwa nyasi.
Si wanakulanga nyasi. Mvile sasa. But sijai waona na ada. Sijai ona horse na ada. The fuck, wa lie tena.
Fuck,
then
I realize.
Nasi ni mammal. Eh, ni mammal. But definitely, I love the sister, but today on a female horse. But probably, I have a mammary gland.
Which is the same for... Adi wanyama wanakai. Adi donkey. Ushe yona... Adi zebra. Giraffe, ushe yona, lakini zebra, donkey. Wanyama wanakaa farasi. Fuck, sasa horse itaka aje na mammary gland, adi.
Labda ni ndogo ndogo kama za doggy.
Mbele ya mambo ya boobs kukua big after birth kukua real for you. Mwaza yukua inakaa munga vibaya sana kwa dogi. Yukua na mungi.
Lakini nini? Nini hosa anakula nini?
Imagine
nini wani? Nchisi hizi
vile nama hizi enti
menyasa. Vile umeyongilendo nafikiria. Hey, lakini kuna kuwa na punda huko, so tutabili tumefanya research.
Na elephant?
Elephant wako na, elephant wako na, nimeona.
Asa, ananyonyo, anatoa hivu drunk ndo inyonyi ama minawele, ama ina,
na si, drunk. Sini, huyo mama yake ndo anashuka chini. No, lewanda, anashuka chini. Like, ndi kama anaketi. Kuna vile wao anaenda chini.
Wanda mtoto wa chini anaweza panda juu.
Eh, si ndio.
But then, which brings me to another question. Ushiona elephant imelala?
Eh, si ndio.
Walai?
Eh. Bana like mimi ni elephant bana.
Najua. Oh, ndo ndio.
So every fact elephant mapendo kweli. Wanaenda anga chini alafu mtoto anakula. But most of the unajua elephants hizo kwa kidogo. So most of them wako kwa game reserves. Mtoto akizaliwa anachukuliwa na kuwa taken care of na humans. As in how watu hufanya hapo.
Ni legit mahali na nini a rhino. It's so accident na wali. Nini intimidated by the fall of its own dung. Inaanza kushtuka, inaanza kutafuta nani wame make you noise. Imagine.
Do you go blind them?
Zii, temper.
Temper
issues.
Lakini nakuwa na maasira mingi enyewe. Shit. Ileza kufukuza tu. Out of nowhere.
And a hippo is faster than a rhino.
Wala. A hippo na inakuwa na mbio juu. Iko chini na iko heavy. Gravity.
Lafu herbivores juu inafanya nini na three. Eh, ni that centimeter long. Tusks.
Nini ya? Oh, iyo.
Imagine. Hakuna mnyama, the last yenye ilikuwa karibu na hiyo ilikuwa saber tooth cut. Ushe hizi yoni hizo vitu?
Azini mbuna naona hizi vitu hapi mba.
Uwana kizi na shinema zikipanue vi mdomo?
Azini hizi ba research zote.
Oh, I used to watch a lot of Natural World.
Lakini hipo tama siko interesting.
Kwanza ushe hina mwenye zi usui?
Hati
sijui ni kusiyo mani kufloat.
Zinaamuanga tu, I think zinaamua. Zingine zaamua kusimu kiende kaitu kwa chini.
Zingine ziu walk like literally zinaenda kutembea kwa chini.
Zingine naamua tu kufloat. Huwa zina intimidate crocodiles by the way.
Aya. Kia bite can snap a crocodile into two. Imagine.
Crocodile uziogopa by the way.
Na ni herbivore. Mile nje yushituka sana mile leonanga leopard iliruka ndani ya maji ika walk. Alligator. Kwa tafi yake, like, ili hunt, PAH! Nikatoka nayo nje. Akira nini, niliogopa leopard,
yes. Zinakoga the rare victories ya leopard. Time kuna ingine niliona imefight nini
we
hii nyati inaitwanga aje.
Basi leopard ni jaguar.
Jaguar ni mbaya. Jaguar ni
hey, but it's equal almost similar to leopard with bigger spots.
Hey, jaguar ni hatari.
Hey, jaguar ni hatari.
Jaguar is fucking dangerous.
Yeah, no, sweet rides. Jaguar garis jaguar ziko kwa moto.
Nje.
Kwanza hizo lights zake za nyuma kwenye zika hivi na kitu hapo chini.
Alafu hiyo logo tu inaonyeshanga to class.
Wote kuliko ya Mercedes nimefeel up hapo.
Kimbe.
Kinya Rolls Royce na kanga.
Fuck.
Na kanga tu pesa.
Rolls Royce is the dream man. The shit. Hata Jeep can.
Maji naenda kufungua mlango hivi na
nini. Jeep can. Shit.
Rolls Royce ni kitu sexy.
Ukisha kuona Rolls Royce man. Isn't from the beginning. Hiyo tu ni gari tu moja. Haifanyangi hata marketing mingi. Haifanyangi advertisements mingi.
Mm.
Inaendeshongo tu na the queens ile royal nini ya England.
And I want about 600 horsepower for nothing.
It was so fast, by the way. Very fast. As in ile gari tu, it's fast and comfortable and classy.
And you could find out my man's know nothing about cars. No man niambia tisiji kuna mtu alinunua Lamborghini ya $20 million. Nikamwambia unajua 20 million ni the most expensive car ni $5 million. Alafu anasema 20. Lamborghini ni 200. Kacha. Njaribu kumwambia sini na nasi nani alinunua Sikita hizo 20 million. What Lamborghini is 20 million?
Ukisha pata angezo mafax kutoka komanzi unachana. Huko na ile mimi ya.
Wale niona kwa wapi. Na mimi kwa bezi wiki. Hawa ni yai.
Kuna kwa watu na kitu fulani na manzi wameiva. Kwa watu na.
Damn.
Unakuwa tu damn at some point.
Na alikuwa nisema very serious. Serious. Hadi nilishtuka. Unajua 20 million ni nini wewe? Dollars.
Million US dollars.
Dollars. 1 million USD is 100 million Kenyan shillings. Sasa uconvert niambia gari ya 2 billion Kenyan shillings.
Hadi Tesla cars which cars ifikangi hiyo leo. Tesla car moja ni kama how much?
Tesla. Mimi najua in USD kuconvert ndio sasa inaanza kuniambia.
In US dollars it's how much?
Tesla ina kwa about 350. Hazikuangi pesa mingi by the way.
Tesla pia ni gari nyingine moto.
Kwanza ni US na iko na nini butterfly door.
Very efficient, ni electric.
Alafu iko na pad bwako.
Sisi na kwa nini technological car. Juu hadi key yake ni app. Unayawasha na app. So
there's that. Lakini imetolewa kwa electric cars by the way. Kuna hii gari fulani inaitwa Rimac.
Lakini tangu yo gari, at the point yo gari ifike ito Tesla completely in the market. Itakuwa imestrike.
Aya, najua. Tesla, Tesla ni all cars. Tesla I focus shit on sports cars. So nuna Rimac ndo ina focus on sports cars. Adi meko wow record by the way. Ikona, kwanza ujui ikona 2000 horsepower. 2K.
Fuck.
2000.
Lakini Elon Musk ni tech giant.
Ma mecha Bill Gates not more than twice.
No, ameshinda pia namba 2 na around 200 plus.
Billion, na si million, amemwaja 200 billion.
Bezos mwenye amekuwa hapo on top for number 2.
2, 3, 4 wakiunganishwa bado wamfikii.
Huu jamani. Na saizi fuck.
Nakumbuka kuna masaa the richest person alikuwa worth 72 billion.
Bezos.
Kai, 300.
Ameshinda double bana. Like
300 billion.
Elon Musk na kitambo ndo alikuwa na shida na yeye. As in sio shida, sasa alikuwa tu
watu wanasema ngani nini kuna wenyewe
ni troll, ni bully.
Ni yeye ni bully. Watu wanasema ngani kibully.
Bully. Wale tena ni bully. Ukicheki tweets zake ana reply ingi zima organizations kubwa kubwa kiwachomea. Ali reply ingine kama are you still alive?
Na watu wanaexpect atiende chini. Kumbe ame double Bill Gates.
Hawezi enda chini. Juu ana control world. Mkaleta imali. Alisema aliongelea shit flani kuhusu cryptocurrency. Alisema ametoa Tesla ama ametoa Doge. Kuna stuff flani tu alitoa kwa market. Fuck, market zili end a loss. Watu walienda loss wakati. Unajua tu mjamaa na control economy saizi.
Usiki bele sikizi cryptocurrency ndio thing sai. Naona China is so developed that kuna there's a place that hawajawahi ona pesa. cash awananga cash
na cash by the way
na hadi kwa simu si cash ni sijui ni nini kuna lipa kuna tu kila mtu akona hiyo machine wana tu anafanya tu hivi simu ndio umeshalipa
like tangu tufike hapo bana kama Kenya bana
niko na hiyo documentary wale ilishtuka sana China sasa ndio the most developed country in the world na kuna mtu aliniambia kuna mtu alizemanga alikuwa China 206 ilikuwa inakaa Kitui.
Azizi waliamua tu kunini.
Imagine sasa unamuaje bwana Kenya sia.
Sidi kutoa corrupt leaders. Na then China unaweza ile allegation tu ya kuwa uko corrupt like kuna allegations bado haijakuwa ni speculations tu.
Na shida ina running.
Lazima uresign. Kama wewe uko kwa government na kuna speculations.
Yeah.
Lazima uresign ukae kando investigation ifanye.
Excuse government ndio the big ndio hadi ukikiko unafanya kazi kwa gava. That's like saying you are a con person.
Yeah, manze huku literally. Like ukiingia kwa government huku lazima
sema tu na work for the government. Unasikia watu. Si kama majue je ni kitu awesome. Sasa hiyo ni wacha na kumi hizi mangombeza kwa con watu.
Like huko ni new kiangalia hata leaders wakitoka kwa in power. Hawapatangi gifts mingi. Sijui wamepewa nyumba ya 500 million kama vile Kibaki alifadhiwa. Haikuwa necessary. Si ndio serikali ilimjengea nyumba.
Kwa nini?
Haikuwa necessary. Bado unaona mtu kama Obama saizi inabidi ameandika books ndio make more money. Of course yes ako na some other shit ya kufanya but nilisonga mahali. But lazima tu ujitafutie. I think tukishaacha corruption.
Wallahi
tabu na kwa self
shida ni kuacha jua ni wewe kumoja ushaifanya kitu mbaya
definitely
shida ni kuacha na unajua na ukiacha na hautawahi succeed ukiwa Kenya ukiacha hiyo stuff
uwezi sasa ukiamua tu kwa honest tu kuwezi succeed
wallahi uwezi
jiko kila mahali
unaenda kama mtu aliona tu simu yangu akanicharge 500 unajua alifungua wakati wa
beti ya ungemongelea ungejua tribe yake na umuongeleshe tu kwa nini yako angekusavia ndifanye bipo
unajua like literally alifungua akatoa beti na akarudisha nilimuona
yeah.
Alisubscribe beti akatoa na akarudisha
hakuna
akafunga simu
hakuna kwa maana livane
kai ni venye singetoa mwenyewe juu ya hii stuff hii.
Nilipanga
hiyo. Wakati nilitoa nione kuna wire, sasa unajua sasa mimi sijui. Mimi hadi ningeanza na hapo kutoa sasa. Nikate hiyo wire, shida zingine.
Ni corruption na left pia. Watu pia illiteracy. Watu kusoma. Watu wasome. Alafu na education system. Watu pia wasome.
Unaona majua wanasoma like wanasoma watumie content. Huku ukiuza mtu eti nasoma mimi nipate pesa. Nikitoka hapa ndasahau shit hiyo. Sasa kama sasa hivi unajua watu watasema huko mucho ndio wapite mtihani.
Kama sasa hivi vile kuna memes kila mahali, hii ndio time unajua tena nilikuleta shule.
Sasa hivi mimi literally nasoma ndio nipite mtihani. Nilijichukia juu ya hiyo lakini na ukili na inabidi,
unaona? By the juice kuna project fulani nafanya ya IT. Naleta pesa nzuri. Mimi tangu nianze kufanya project leo na hakuna haja nisome. Hakuna haja ya campus by the way. Edo I change tree system yote. Kwa tu practical ama waachane tu cause but kuna book fulani nasoma inaitwa The Destruction of Black Civilization inasema hiyo education ililetwa on purpose hiyo ya 844 ililetwa tu ku fuck up to black people
na kuna masaa kitambo watu walikuwa nasoma wa make contribution real contribution kama ukiangalia hii Big Bang Theory yani majamaa wanasoma ndo wa develop science literally hadi wana wana walk at kuna university imetengenezwa ya kudiscover
ni objective learning huko ni theory theoretical
kai
cause I make sense uzome chenye ilifanyika kita okay yes history ya nini yako ni muhimu but unifunze how I can better that penye mtu alifikia but anyway as in tu ni mtu tu education ni very important but sasa ukijua how to use it cause lazima upate the necessary skills.
Unaweza imagine kuna masaa dunia ilikuanga just about discovering things.
By the way, hiyo book yenye nasoma inasema kitambo Black Civilization ilikuwa imekuwa so in control it was the most powerful. Black people ya Africa as in. But sasa unashangaa huyo mtu anaandika to find out what really happened. But one of the reason pia ni kwa Africans were selfish.
Selfish kiaje?
As in kuna time kuna university huyu Mansa Musa si unamjua as in he was the richest man alikuwa wapi fuck, nimesahau hiyo can tell kwa, but ni West Africa alibuild the largest university in Timbuktu. Timbuktu ama Timbuktu kitu kama hiyo. Na watu walikuwa nasoma, kulikuwa na aliweka all types of sources of information, sources zote za kusoma. Masa Africans kusoma, mtu anasoma anapata hizo nini zake, alafu hiyo time unajua kusoma una lazima tu utakuwa wealthy juu opportunities ziko. So anaenda anasahau, anasahau watu wake, badala arudi educate the fellows.
Yeah,
anajifikiria.
Bado umesoma leaders wote wa Kenya, unasikia ati walisoma huku wakaenda London sijui kusomea nini.
But sasa badala akuja afunze wengine, yeye anakuja na take control and
anakuwa kama in power.
Anakuwa in power.
By the way, wanaendanga wanakuja politics straight by the guy. By the way, you made that politics your masanda was
speaking. Because educating other people pia inaofungua nina ina pose a threat to you.
By the way, na increase their potential na
na
kuna mwenye anaweza kupita na that is a
very. Nikuwa tu kwa selfish tu.
Na mbona majuu wako hivyo?
Sijui walikuwa na goal na purpose to be powerful, to be is it look forward kuangalia nini?
Yaani hawa watu walidevelop sana wakaanza tu kutravel kutafuta another land. Wafanye sijui nini.
Kwani control, hiyo kwani control cause government inakulipia kama the studies but you have to pay for your studies. Kwa tu kama nini wanaitwaje? Mjamali jenga pila Vasco da Gama. Wao wanasomeshwa, wanalipia hizo vitu zote na government but you have to bring back results and your contributions. You have to be accountable. Huku tunalipa, unapeleka mtu nje na kuja. Wewe yote nyo unaogopa ni threat.
Sasa hadi bidhaa sasa hii ndio wasa hadi kuliko hiyo masaa. Sasa ukienda majua hakuna mtu anarudi.
Eh, by the
way. Wacha hadi kama sasa walirudi wakifanya kitu. Sasa hii hakuna kurudi like.
Sasa utarudi and then what next? Kwa utarudi, yes, uko na skills, umesomea tuseme umefanya nini gani? IT ama mathematics tu. Umeenda tu umefanya pia mathematics.
Eh, na huko hadi ndio kuna potential nyingi kuliko huko. Na plus umeenda huko kazoea hiyo lifestyle huko. It's so modern, unarudi huko.
As in huko basic tu job, una work 2 hours.
Huko Nairobi ni a small city, ndio saa kitu.
Una work 2 hours and then you get enough money.
Sasa kuna ati media anafanyanga eti sijui for $2 an hour. Unajua $2 ni 200 bob.
An hour.
200 bob
an hour. Tunanga tu kunanga haja kurudi.
Lakini ni venye huko vitu ni expensive. Hakuna venye unaweza fanya kazi. Kazi ya ujinga like unaenda tu hivi unaambia mtu eti nikupangie store yako for $5 an hour. 5 unaweza fanya $5. Alafu tena utseme work for 8 hours. Hadi si mingi 8.
Hii ni $4,000. So of course hiyo ni around how much? Divide by 100. So ni 400. 400 shillings.
As you divide by. See American you know times.
On a times one, on a times 100. So 4,000,
14.
God. Fuck.
Sasa unajua sasa mimi shida na kupanga kuenda majuni. Na shinda tu niki convert into Kenyan shillings naone worth
yake. Sio convert, unafunga tu account.
Wewe ni ngumu nini? Unajua sasa napenda kuwa Kenya juu. Ukipata pesa huko like una transfer into Kenyan money.
But pia at anyway, pia sisi kama country bana, na unanga tu Afrika. Kama si Afrika nzima, Kenya inakuwaga tu developed sana.
Yeah.
Si ni mabazenga. At some point.
Yeah, so kwanza East Africa.
Technology, but Rwanda naona watatu overtake. Rwanda watatu overtake. Cause Mugabe, huyo Kagame akimpata any way ya kuswitch economy, a part of the a system into equal technological easy at
the plus population yuko si kama yuko
si mingi wako peaceful and then no one is against utakuwa aje against team na kuja kura una ana win 98% unapata 2%. Si the last election ali win 98
huko watu wanapitana na 50-50 so 50-48
kange 50 huko hadi
wajua na kwa wengi
African fifth
wanakuwa na wanafuatana tu ndio kwa maana baadhi yao huko develop kiki nini kigava
as in I think we just need 3 parties ama 2 parties
yeah.
kama US
kuna part 2
Democratic, the Republicans na Liberal.
Basically huko hakuna nini ati watu wengi hivyo
yeah.
Kama Kenya unapata 10 people ana contest kwa president
na watu 3 people wa democratic na ndasangana wani hizo mbili kwa zile nyingine ni wale watu kwa tra na weird. Okay, sio weird.
Man,
weird theories za life. Anataka aka sijui hii iongezwe hapa nini unashangaa. Okay, what's the essence? Mbona iongezwe hapa? Anyway, you get what you want. So, unapata tu na fight to some weird shit. Like ana complain juu kuna statue imewekwa hapo. Ataki hiyo statue iko hapo. It does make sense. Yo.
Sasa hiyo inafanya nini?
But atuwezi fika hiyo level ya nini? Yo kuna just 2 or 3 parties. Kama sasa hivi kwa ngapi? Sasa kuna Jimmy Wanjigi, kuna Ruto, kuna Raila, kuna Mdavadi, kuna Ajamua. But how did we even reach to the point ya kuna very many tribes?
Yeah. Na Tanzania inaendelea vizuri na iko na 72. Ni 72 ama ni 82 tribes?
That's then, but politically inaendelea vizuri.
Kila kitu ni.
But ni juu ya system yao, walitumia communism badala ya capitalism. Capitalism utagrow faster, but kutakuwa na the rich people na the poor people. Communism yeah. Hakuna rich people wala poor people. Mko tu, you grow as a community.
Lakini mimi naona hiyo capitalism ndio better.
Capitalism iko sawa. Yeah.
Una classify hiyo, lakini kuna venye ita develop sana.
Yeah, very fast. It will grow very fast.
Kama nikaa Britain, ukikuwa ukiwa rich you are a part of the people governing the country.
Yeah. Ndio inakuwa gaib.
The people running. Eh, ukiwa
the nobleman in the society.
Mm. Hadi unaweza make a decision for the country by the way. Mm. Unaweza hata kama uko kwa gava unaweza zua hii fight kufanywa hivi na
because you are rich.
Mm.
Hakuna democracy.
Si Elon Musk anaweza nunua Kenya, unajua hiyo?
Huyu mjamaa is just a beast.
Ndio anaweza lipa deni na anunue Kenya.
I love jokes zake zinakuanga tu kama ile ya vile food organization ya UN, ya UN, United Nations. Alisema Elon Musk akipeana 2 billion. 2 billion US dollars kama ni ngapi? Inaweza solve world hunger.
Kusolve.
Akawaambia ni sawa nitatoa, lakini bora tu every transaction inaonyeshwa in public, kila mtu anaweza ona hii pesa imeenda wapi, kila kitu imeenda wapi. Ndio. But sasa unajua.
Obviously.
Hawezi fanya kitu kama juu.
Bado mimi ningekuwa na pesa mingi hivyo ningefanya hivyo, lakini sasa ningekuwa na the same nini attitude. Na tena hiyo 2 billion yote hizi kwa accountable.
Wa account because you ni UN bado, United Nations bado. Bado kuna embezzlement, kuna tu watu nataka tu mtu tu atosheki na pesa. So.
Kama sasa the richest rapper amefikisha 1.5 billion.
Ngi kwa rap game naye hawezi toa nani? Jay-Z. Hawezi toa Jay-Z.
Jay-Z kuna pesa mingi.
Jay-Z is the father. Huyu mjamaa kuna dog. Ana control. See, sasa nika kuna msa amempita saizi kwa rap game. He's a billionaire.
Alafu unajiuliza venye hawa watu unaringana na Rolls Royce na manini. Ni upate hadi wako top 100 richest. Hadi top 1000. What guy
you? As in kuna kwake tu na wale. Maybe kuna very many billionaires. Ni vile sawa kwa chini ya maji, hawaizi account vile alipata hiyo wealth, hawaizi. Lakini ama hataki tu.
Ukiwa rich lazima uaccount.
Hataki.
Lazima uonyeshe pesa inatoka wapi.
Because bank itakufuata. Because bank zitakufuata. Kama umde mali shikwa juzi na 102 million Kenya shillings kwa account yake. Really shit.
Ati ni shida saa kuwa na pesa mingi.
Yes, ndio. So lazima utress. Lazima uonyeshe gava.
Bila pesa ni ya... Oh, ndo kwa maana juu pesa ni ya country. So last ada kama ni yako like ndio ina run it through. Hakuna venye unaweza chukua 100 million wake tu kwa chini ya kitanda.
Yeah, yake ilikuwa so fishy. Huyo boyfriend wake alikuwa anamtumia zikifuatana 25M leo, 25M kesho, 25M kesho.
Ah, ule mwenye mpea ati amemgift 102 million.
Yeah. But mimi naweza elewa cause kama boyfriend wake yule ana deal na cryptocurrency, then he can definitely make that money. But hizo ni legal processes.
Nende kwenye kwenye staff lakini lazima invest na 25k at least.
Nende natakanga tu the larger the risk. The larger the risk, the larger the profits.
Na not the word risk iko hapo buri.
Unaweza lose your shit yote by the way. That's the whole point. That's the reason mbona sijakuwa serious na cryptocurrency.
Well,
You can just lose everything at a go, but you can also get rich overnight.
So it's an option.
Once umepata tu hiyo pesa, wewe tulia tu, kutoka tu hiyo biezu. Withdraw tu pesa yako yote.
Wale admi wale nikeza fikisha 2M. Unajua mimi 2M ni mingi. Unajua 100,000 pesa mingi wewe. Saa hii. Kisa po 100K. Unajua mimi naweza acha shule.
Ya, bizi naweza acha shule na 100K ni kidogo bado.
Okay, ukiinvest. Fiat ni kutumia.
Yes, ukiinvest labda. Okay, bit me. Kuinvest, yes.
Kwa kama shares.
Ununo shares a self. Shares a Safaricom.
Kwenye unaweza fanya hivyo?
Yeah, unaweza.
Kwenye wanauza shares?
Kuna kwanga na hiyo nini Nairobi Stock Exchange market yenye unanunua shares
ndio kwa unashinda ukiani
yeah.
Lakini unaani
but you na taking long as in ku really get the profits unaweza weke tu hiyo pesa alafu sahau kuje ukumbuke after 3 years hivi kama akimile tu vizuri
sahau
as not literally kusahau like no, just jua, put lakini... it there and then uendelee tu na maisha yako kawaida. Ukijua tu kuna mahali ni kama tu insurance yenye na mature after 5 years.
Alenda dapita pilot mimi. Ish. Jiko na mwana ukifungua hivi ndio kwangu. Kila mtu anapita hapo nje anakuangalia. Bado unaweza lala hivi by the way naona.
Yes ndio.
By the way unajua si kama naye eti watu watakuangalia Elon Musk.
Hivi kuishi nje ni expensive bana. Shit. Fuck, by the way expensive.
Hadi sasa ndio nimeanza ku note by the way.
Ah, wale tutanganya bana, kutu wao kutuambia maisha ni ngumu hivi.
Okay, nani alikuja na hizo theories? Like hakuwa kampo ama alikuwa lake, ni lake, ni nini? Like bila si fair, hatukuambiwa vitu mingi.
It's not fair.
Hatukuambiwa vitu mingi.
Kama kikombe tu bana ni expensive. Mug tu peke yake.
Na pia kule huku nje ni expect kuliko
vile kwa ndani. Vile mimi naonanga tahiri kupika. Heri kujipikia. Heri kujipikia. Shit, economy ni expensive. Kuishi nje ni expect. Love kuna kwa nitu na hizo nini expenses. Una amka unapata gas leo ni amua tu kuisha tu hizo.
Na wezi mesha. Wezi yana imefika huko.
Wezi utapata rangi tu kutashukia tu gas imeisha na shanga. Ama una amu utapata tokens imeisha. Hizo uko mbaki tu na soo ya kuhi. Na biji tu menunua tu hizo tokens za soo. Alafu kisota kuna kwa gana asira. Kama ukakaa kwa broke, kuna kwa tuna asira fulani hapo it makes sense.
Shida ni this. Najua shida kuni pesa tu inaenda peke yake. Haikuji.
Nimze this day.
Inaenda. Inaenda tu.
Output tu kila wakati, but sasa irudi ndani.
It was like, life was like grownish. That was another big lie by the way. Kampo si tamu. Watu wana exaggerate kampo. Like all of them wana pesa. Literally water. Kuna venye unaweza clear divo kila siku plus wali rent a house.
Papa pamoja.
A house, si a room, a house. House.
Kila mtu akona room yake by the way.
A house. Si apartment, a house. Wow, if only life was like that by the way. Ni mambo kwa na marafiki kama nini. Notice hii inakuwa nini in most of the series. Unakuwa tu na group of friends wenye wanapenda kustick together. That's hiyo kitu ya base easy happens sasa. Hakuna mwenyeza kuwa na group of friends mtakuwa through thick and thin.
Na mjuani. You don't trust in streets. Maisha pia iko sawa.
Shida si kujuana, shida ni ina come from. Unaona tuseme ukikuwa na rafiki hiyo sana alafu uanze kuona ameanza kutake advantage kiasi. Mimi my first year yangu was a good friend uanze kukopa. Kukopa. Ama kukopa.
I don't miss me personally siwezi ishi na mtu.
Mwana utakishi pamoja.
Ati tushare nini rent. Yes, itakuwa cheap but
rent ndio the only advantage of that.
But so far. Kutukana differences. Kuna vitu spendi, kuna vitu upendi.
Kama sasa hivi unaweza amua kukaa hivi siku nzima bila kukula.
Eh.
Hivyo tu ndio umeamua. Alafu ianze kukuuliza maswali. Alafu ukiona anaamka anapika, half of the things ziko hapo ni zako.
Zako. heri tu kuishi peke heri tu kuishi peke yako. Sina mtu. Ni hard pass.
Eh, kuna mali, kuna mtu hapa na 3 billion kwa account, 300. 300 kai. Ingekuwa Kenyan money ningeelewa.
Ndio kupatanga ta 500M ukiwa Kenya unaweza acha tu shule.
500M. Mm. 500M ni mingi
sana.
Mingi. Like hadi kazi, hadi si shule peke yake.
Ndio acha shule. Jupata one ukiwa na 1 billion sisi mtoto upate tu 1 billion kwa account yako, you can live for 90 years unatumia 30k kila siku.
30 you did the math.
Eh, you calculate na kuza around 900 million 30k kila siku ushaishi 20 years, so no, definitely probably the chances are very low utafika 90 years.
Sasa hiyo ukipewa 30 wezi maliza na siku moja,
wezi maliza 30k na siku moja, hata uamue aje. Hata uamuaji, uwezi maliza 30k na siku moja.
30k per day.
Unless unuwe tu simu. Ama unuwe tu gadget. This is the only one that maliza
30k. Labe utumie 30k na siku moja. 30k ya mwezi na siku moja. 30k ya mwezi moja na siku moja. Tika gari hivi. Lakini ya uwezi tambo ukiwa na ukijua umebakisha 900 million. Ujani ufiki. Ujani ufiki 1 billion na pita 900 million. Na 600.
Ndio nasema 500M pekee inatosha.
Waa.
Inatosha kwa aje. Shapata hiyo ununue tu shamba, ujenge. Wish. Ungoje kufa. Ama invest.
Ni ufanye kazi for the fun of it.
Azi hakunaga fun ya kufanya kazi.
Si wewe azini unaweka mahali kazi. Si ati unaenda kufanya kazi.
Basi
500M uende ukae hapo ufanye nini?
Fanya kazi ni sika mingine pia bana. Well, there is no fun ya kukua employed.
Hakuna.
Guy, hakuna fun ya kukua employed.
Guy. Somehow, kuna venye nilikanga hivi nikajuliza. Yani kuna mtu anabukanga every day for like 9 years.
Anza?
Akienda kazi, anamuka, anenda kazi. Na mina, nimekaa shule miaka 5 na hiyo maisha inajuzi.
Ni true ya high school peke nilichoka nayo.
Exactly. Unaamka, kuna mazani nilianza kuona hiyo process inajirudia, like nika inakuma
akili.
Na kuna mtu anafanya like hivyo kila siku.
Cycle.
Kazi ya ofisi mahali.
Beti ni mboda tu huyo mtu hizo miaka yote ya nafikiri kubro. But kuna mtu tu advice tu, like, ukishapata job kaa tu. Fanya tu hiyo job uvumilie, at least job uko sure you have a salary. Mm. But ukiamua kutoka nje kuinvest in your own business.
Okay.
Guy.
Usilo job ni uko sure.
Yeah. At the end of the month, niko na kitu.
Na ni amount specific. Yeah. Si kama mwe peke yako sasa hivi. Kwanza kama shop, shop hakuna venye unaweza calculate profit.
Hauwezi calculate.
Uwezi.
Job kwa sure, then there's the man, mkubwa wangu, lazima atatuma kitu kwa nini.
Yeah, na ni lazima, like,
lazima. It's a must, it's the law, he's supposed to do that. But biz, lazima uvumilie.
Yeah, sometimes kunaenda poa, sometimes kunaenda vibaya. Njyo kampuni, sometimes kukienda vibaya na vizuri, lazima ulipwe.
Umefanya kazi yako. Ni watu tundo wamekata ku.
Stocks zikienda hivi, wa lazima ulipwe.
Hagini maisha hapa. Wa? Masomo tu yiisha tu mbio mbio. Masomo yiisha tu haraka haraka.
Shida, sasa hapo after. Sasa hiyo natumiwe tu.
After masomo.
Hapo za dia, mimi naanza kuogopa kuna wenye wazazi wataacha kuchukua simu.
Definitely, jana the ningi uko na kazi.
Plus, unaonaga kwa news eti kuna mtu ana na juggle school and work kama kwa movies. Kama sasa ina juggle school peke yake hivi.
Na ni ngumu.
Peke yake hivi na like literally throwing a ball up and down. Hakuna ku juggle.
Like mimi ndo na mimi usemanga tu watu wa learn skills. Watu wa learn new skills because just fucking learn new skills. Especially kama unafanya IT. Aye, learn programming languages zote. Kuwa mwenda wazimu. Just learn this shit. Upate ma projects. Kwa sababu projects nazo zinakuwa na do.
bado sijaelewa mambo ya projects.
Zinizo mtu anakupea contract for 3 months umfanyie shit alafu anakulipa.
So hiyo ndio unafanya sasa hivi?
Eh, vitu kama hizo.
Na kuna like kuinvest before.
Invest before then?
Kama cryptocurrency that
25. Yeah. Okay, some specific site kuna kuaga nayo.
So but ukilipa, si ati
as in a freelancing site, but ukilipa and then ukose hiyo job, wanakuregesha hiyo do. So kuna zile zingine za freelancing zenye unapata tu msana anakuambia umbuildia website or app ama shit kama hizo. Unamtengezea, anakulipa do yako naenda zako.
Mm-hmm.
Mashida hizo vitu unaweza pigwa na dry spell. Unaweza pigwa na dry spell ya kazi. Asa, ni kama
si hatu unapata job after job after job.
Unaweza pata job, unaweza kuwa na project hata tano.
At once?
At once, yeah. Si we mwenye ndo unajielewa, if you can handle 5 at once, nah. Why not? But kuna zile specific organizations zenye they are building a new code kabisa, like it's a new app. So wow, you have to really sign a contract, you are never going to give out that code. Hiyo code inabaki hapo hata ukimaliza kazi yako, you're not going anywhere with that code. Uweke clearly all the steps zenye umefanya, so vitu kama hivi. So it depends tu na kampuni yako. Ama na mwenye ameku-employ, kama anataka uende, kama ajape restrictions. After projects kadhaa. Either way, lazima hiyo pesa itafutwe ba.
Yes, ndiyo. Nitajeni special skills ama laptop tu?
Kuna hizo special. Lazima ukade hizo skills za software development. As in, that depend. Specific skills. Sana sana wani.
Once did I online writing. It's not that easy. Si raisi wenye na sound.
Online writing. If nimejaribu online writing, wa.
Si raisi wenye na sound. Okay, the money is good. 300 per page.
Iyo pesa na nguri lakini. Corrections.
Nji vile kazi ya nursing mimi. Alafu nikarudishiwa. Tisijui ilifanya makosa hapa. Na plus plagiarism. Like, unatoa kitu yote internet lakini unafaa kuifanya.
Mfogu, isikuwe metoka kwa internet.
How is how?
And mimi nimefanya moja. Nikachoka. Nikapoa ya pili, nikachoka tu. Nikasema wafana. Heri software development. Ni petu kazi ni build up ni tumie language yenye nataka. Kidi. Kuandikia mtu assignment.
Hey, money is good but si rahisi.
Better
ni. Kwanza kujua unafanyia mtu assignment na umeshindwa kufanya yako.
Kuna fulani ya siku inakungoja. Shit.
Ni kama takeaway cards. Mimi naona somehow this is now a disadvantage. Ni advantage at some point, sema kama tuseme uko shule kitu kama hiyo. Lakini is yuko na more demerits.
Because pia maleko wetu bado wanaangalianga plagiarism. Lazima usome pia.
Si lazima usome. Si lazima. Hiyo ndio sasa shida kubwa.
Lazima kazi yako ikuwe ja kwa copied from the internet.
Na kama kwani nyinyi mnapeana papers. Serious by the way. So hiyo mambo ya online writing bali ni apply kwa takeaway.
And you apply. See, it's online writing, I think, tu ni takeaway tu za hao watu wamepewa watu ni wale.
By the way, mnaweza
probably
like anafanya ki online writing mahali. Mbele ni swali mbona.
Fanya online writing ya kozi yako bana.
By the way, ama labda mnamfanyia
ndo. Ni assignment mnamfanyia. Ni cuts zao, ni assignment zao, ni takeaway. Kozi kulikuwa na mwingine, alikuwa na tena story vile amesurvive.
That's clever.
Amesurvive college yote juu ya kulipa mtu afanye
sana. That is clever.
Alikuwa ameenda kufanya med na kwa chemistry ilikuwa inambamba. So, anapeana tu zinafanya. Ana submit na aka graduate yu.
Bethe majua anapenda kufanya hivyo sana. Kwani wako wangi na sitting exams?
Maybe it's true.
Online writing unafanyia mtu a lot of stuff. Unajiuliza mtu atasoma saa ngapi.
Uwe mtu ako kazi.
Like unajua ukipewa client, anashinda akikupea. Like every time. So those people are wana sitting exams. Ni kama?
Probably.
Probably. inafanya ni think twice about education. I say hivi.
Education. Gesaizi.
Unaanza kuona imelose nini?
Hii yetu as long as but ni theory is to master theory niende nipite exam. Shit, hakuna kitu kitanisaidia.
Online isaidii sasa.
Hakuna shit kitanisaidia na. You can be practical.
You're just not doing all of this for a piece of paper named degree. Ndio kusaidia kupata job mahali. Na hiki kitu tutasahau. Muda kosa ku apply.
Mm.
Juu unapatanga mtu anafanya kazi gava na anaitwa teacher, doctor, mister. Lakini nilikuja kujua wakisemanga doctor manchangi doctor doctor.
Ni doctorate. Plan certificate.
Siko najua hivyo wallahi. Unless kwa najua.
Certificate fulani hapo.
Na mimi kwanza ni jamaa kutoka medical akienda teaching akaenda.
Kaenda nini?
Ujisikia watu like kuna mtu ashikuja kuchapa talk shuleni. Hao watu wanaelezea 19 years within 30 minutes. Inakaa kitu rahisi. Then I went for my O levels, then I went to university.
Let him unaenda unauliza motivation speaker kama unaweza fanya course mbili campus.
Bas. Utifanye ka online alafu nyingine. Sasa moja na kai kai kai.
Sasa hivi moja ni mzigo bana. Shit. Masa umapana, masa ineza kwa ni ulia bana 844 bana.
Weh, kwaza mini likuwa na wiki rata bezoi. Mungu mdi kufanya IE computer science ati online course. Ile fulani ya 3 months. Weh.
Bana lakini
na hawa watu wanajua ati 5 languages. Ushi kwenye 1 language.
Mimi nimejaribu hata hizo one lakini we time bana.
French.
Maisha ni maisha iko so fast bana. French pia ni ngumu. French
si rahisi.
Okay, foreign language ni rahisi ni Spanish. Spanish nani rahisi? Inafahamu ni kama Kiswahili at some point.
Now some twist up French. Melodies like numbers you got the same.
Cuz unataka hapa u iko uno like za French u ina manishanga ni vingine. Ah, iko na sound too different.
Mama, na udo stuff tu hapo juu. Kingi tu hii. Na lazima usikue hapo. Unasikia nilikosa kuziandika na kuna direction. Hii na face hii na ina face. Kwanza hii kuna 6 types of in French.
Unaweza tu kwa munda wazimu cha masomo. Ndoma mimi huelewa tu kunywa pombe.
Yaani?
Mimi huelewa tu kunywa pombe.
Ukiwa huko na kunyanga for fun, kuna watu wanakunyanga due to serious issues.
Ayu uko ukumisi kunyongi for fun.
Ukunyongi for fun? Oh, stress.
Mimi ni masobo mingi, akili pia ifikanga 2 point na choka.
Mimi ni for fun. Ama quick script reality.
Ayu, probably ujuangi. Okay, at that point unadhani for fun, lakini anyway, if later ndo unakuja to realize your brain really needed that to switch off. Because most of the time nakuanga weekend. I'm after a very long period ya mtihani.
Oh. Then you can move your exam
here. Tete, unakunywa pombe.
What? Enyea, believe
it. So, nukua tu wa
fuma. Yet you want to serialize.
Hey, this vile tu, it's like, hiyo sawa kana mbeshte.
Shide na mwaga, you are subui full of regrets.
Yeah, but hangovers bang.
Okay, hangover ni a part of it. Kuna unaangalia mpisa balance.
Mzee.
Unafikiria ati ulitumiwa na marafiki wako vibaya. Unaanza kufikiria kwa cut off. Serious mzee. Unaanza unafanya nini na maisha yako?
Kuna make resolutions mbele yote enda kulewa tena like.
I've done that over 6 times.
Yeah, mimi nilifanya hivi nikachoka nikaacha tu nikasema ah.
Ndashinda hivi.
22. Tuendelee tu, hiyo weekend ikifika. Okay. Tukwende tukunywe.
Yeah, hiyo asubuhi jamaa regrets. Regrets mingi.
Kuna kwa hiyo na hiyo ya pombe na after ya after sex. Hey. Oh, na mengine resolve. I'm never doing this shit again. Sitawahi fanya hivi. Ah, lakini inafika the next point una receive to your call. Wewe uko wapi? Twende. Twende.
When's the time you do it was drunk? By the way...
Not it.
na regret za pombe ni mingi kuliko za sex.
The sex ni vile tu huwa zinakuhit sana.
Yeah.
At that point zinakujanga mingi, unajua za pombe unazifeel kila siku.
Ushaka hivi kwa hitiwa na ka memory kwa cheka. Yeah. Sasa alikuwa anafanya nini?
Za pombe utaimit kila siku, cause kesho utaamka tena after hiyo umeregret, upate una pesa, unakumbuka, ah fuck. Lakini sex, anyway, fuck this shit. Nahitaji tu kugeta out of the of reality kidogo tu, alafu urudi. Rudi uendelee, bora tu unajielewa bana, kunywa tu pombe. Uchunge liver, nafika tu upo hii tunaenda breaks, liver na kidney.
Kidney wewe haribiwa na pombe?
I think.
Walai?
I think. But sana sana wani liver.
Njua, liver is... Okay, liver ikuwa ina shida mingi juu. That's the only part that regenerates. Si kama lungs iti. Kinini pombe, kinini sigara, hivyo inaende kiharibi. A liver literally grows again. Like, hii part, like, kama kuna hii mnyama fulani jiko na ijuanga. Iki cut to a certain part of the body, inananga ina hibernate na ina grow back that part.
Sio well, man. Nini?
Well,
think.
Well, apana
is well amanisha. Kuna wenye ujikulanga.
Well, nayo ina regenerate mwili. Eh, well as well in a small part of the body. So yes, regenerate hiyo kitu kubwa hiyo. I think ni salamander kama sikosho. Well, like
kuna moja at deep at very serious times of hunger inakula part of itself alafu inaanza ku grow. Has to be a mama.
My frog fulani yenye una freeze. Wajua ni frog? Like winter season. That's a thing huko majuu.
Oh, lakini reptiles zinakonga na hiyo tabia.
Yeah, like ina literally freeze.
Yeah, ya kunini, ya ku si wanakuwa cold blooded. Ya ku adjust to the temperatures of the world. Kama vile saizi vile kuna joto sana, uwezi pata nyoka inatembea ovyo ovyo. Ama lizards, ziko tu malizi na hibernate.
I really hope it rains. But iwe dhe nafanyanga hivu alafu siku utapata no clouds.
Manzi na baridi fulani unashanga what's happening.
Yeah. Lakini mine uwe na nje baridi.
Man.
That's probably destination yangu yenye napenda ni Canada. Nikiwa enda majuu.
Would mean Canada.
Canada ina kaa place.
Na Miguna na kataa kuishi Canada.
Guys. Oh, ulijama alifukuzwa Kenya. Nikufukuzwa ama ni nini?
Alikuwa deported. But Canada iko fit.
Na imetulia. Haina madrama mingi kama hizi countries zingine. Asi ati iko underdeveloped.
Ndiyo iko so developed.
Kini Americans. Unaona Americans sasa? Wenye si tunaona Uganda wenye ni a dumb country. Okay, yeah. Not dumb.
Iko so behind.
Yeah. Asa hivyo ndo US wanachukuanga nini?
Canada.
Kama this guy from How I Met Your Mother.
Oh, yeah. But then you do, I think most of the artists kuja US kukro.
Drake. Can't believe he's Canadian.
And your shit is fucked up.
Thank you.